ngabana NRM bakyagenda maaso n'okujaganya olwa paalamenti eggwanga lino okuyisa ebbago litekeri obwetengereze baba bakabali ku ludda oluvuganya gavumenti okusako ne bannakyewa n'okutuuka olunaku olwaliro bakyewuunya omukulembeze eggwanga lino kwe yasinzidde ate okwebaza ababaka ba paalamenti mu kibiina kya NRM olw'okuyisa ebbago lino lye baali basimbidde kuuli
kati w'ovayo n'ogamba nti it is disgusting ekyetezaaga mu mutwe gwo olina ekirowoozo kiri ekyadiikuli idamini yeyateekako amateeka ne kabineti ye nga tebuuziza ku bantu
kati pulemeti weeri wakati mukulimu kukulu ogwo pulezidenti agamba agambye mukolebwe muti ne kakati okubayozaayoza kiraga bulaze nti nno emirimu kati giringa egyegatta nti kakati pulemeti giringa ekulya ku biragiro bya mwami Museveni nti mukolebwe muti mukolebwe